ανάμανε σουρκάρια μου Αφρίκα να μπεμπέρω αλληγερίβου σάνα κοί χαρίβου να νίνι μου τα σαϊδία μου μπεμπέρω κουχαρίβου σουρκαριένου μου και αμπίωανε μου το κουέντα μου πηγάνε μου τα κουβάρι γιούλε μου το αλικούα καμ αλικούα νησουγιάωα κουφηγάνα. Kwa nini yeye hapana kwenda kupigana na wabeberu? Pale alikuwa analalia sisi mabegani. Mutaweka amani kwa serikali ya Afrika. Mutatii sheria yenu ya serikali ya Afrika. Mutakataa ugombi wowote hata mtu anakisema mgombane mtakataa.
Asante Nisana, Asante Nisana.
Chosen, yeah. Ukingoja blessing my mind is stuck in a mist frozen. Nategemea maulana nipate nikose. Tangu 1963, baka leo hatu yuko free. Chosa fallen heroes kwa shakando jay wangesi. Future wakijitolea kufa mahali. Tuko bata ya kucelebrate miaka 50 jubilee. Vita slogans, tribal minds, kuwishi na vloga daily. News the big four, vita tribal. Terrorist world war 3, survival ni vital. Utumishi kwa wote na makasisi wanataka pia majitri kujiprotect. Violence kwa jamii. Tumelewa kujipeleka kwa coffin. Picha kwa media. CNN wanadai tumejichomea inchi kujisifia. Kiesa chafu maisha hard. Solution na utapata Wikipedia. General.
River Delta clashes, yeah. More than 100 lives wali vanish, yeah. Family left in anguish, yeah. Manishe in a heart, not a lipish excess, naba bunduki na risasi. Uzi divuja tuspachunga, watu zidifufa tuspaziba ufa. Hizi skamishes zita wasen, but still zina zidi happen. Wespo kot bado mwambe zina sango, teto kwa choma ya tima after baba na mama zao. Wamekango waki track setting out, linda chasho lao. Kime waki hepo biashara zao, waki saka usalama wao. Back to county zao, Kenya ni moja serikali na katiba pia ni moja, mbona kati yetu kuna umoja. Bele tutasonga tukishikana pamoja. Kuna ndugu puka noma, sambaza love for your country kaumazi. I'm a Kenyan tena kwa uwazi.